It's a dangerous collabo.
King Dizzo.
The Falls.
Usha una diapo yaso, kukupikila pikila no kupasa yaso. Usha una diapo yaso, kukupikila ni twerking on it vina na danza.
Chiku maya, yeti mapika so. Kumbu yosa, shina di mapika so. Hey, yada zile kumbani.
Kukupikila ni twerking on it vina na danza. Usha una diapo yaso, kukupikila pikila no kupasa yaso. Usha una diapo yaso, kukupikila ni twerking on it vina na danza.
Chiku maya, yeti mapika so.
Nikutambila msaidi mila Pangono pangono ni pundulila Dio zanga uendelela Mameno zonekele ni mwameno zimvekela Isila wadabwa Uwana katapwa mshawama Yone piga usadabwa Ndawa isa isi wanariana
Isa kumanda mianga mianga munga chokoleti Na kukumama mama tila munga magineti Hai Nyamba na mungo yo making the same different Shaba na tuntoyo
Usha una diapo yaso, kukupikila pikila no kupasa yaso. Usha una diapo yaso, kukupikila ni twerking on it vina na danza.
Chiku maya, yeti mapika so. Kumbu yosa, shina di mapika so. Hey, yada zile kumbani.
Kukupikila ni twerking on it vina na danza. Usha una diapo yaso, kukupikila pikila no kupasa yaso. Usha una diapo yaso, kukupikila ni twerking on it vina na danza.
Chiku maya, yeti mapika so.
Left,
right, like head and shoulder, knee and toes.
Usha una diapo yaso, kukupikila pikila no kupasa yaso. Usha una diapo yaso, kukupikila ni twerking on it vina na danza.
Chiku maya, yeti mapika so. Kumbu yosa, shina di mapika so. Hey, yada zile kumbani.
Kukupikila ni twerking on it vina na danza. Usha una diapo yaso, kukupikila pikila no kupasa yaso. Usha una diapo yaso, kukupikila ni twerking on it vina na danza.
Chiku maya, yeti mapika so.
Baby, I love it when you twerk, 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 twerk. I love the way you work, 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 work. Loving the body language. Dipangi deku sandwich. You know I'm from the Berg, 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 LSK. Sweet, when I wanna kill a birthday cake. Mwe umo bukichi ni pake, but let's bake. Niku punzi se my recipe, I call it breathtaking. I hope you sangala real nine and no faking. I wanna hold in my recipe, I got it now. Iwe no java bena, nguba fana wango cha maire. Le, maire le fulu po pika. Bapika vivi selo, bapakisa paprika. Pamanji ni pangire ko chips mayaya. Kuni pangire na supu ije apa wayaya. No chili ni nga sanduke kawaya waya. Na ya kuwa tu, tu, tie, nemba lala ice cream tezo.
Usha una diapo yaso, kukupikila pikila no kupasa yaso. Usha una diapo yaso, kukupikila ni twerking on it vina na danza.
Chiku maya, yeti mapika so. Kumbu yosa, shina di mapika so. Hey, yada zile kumbani.
Kukupikila ni twerking on it vina na danza. Usha una diapo yaso, kukupikila pikila no kupasa yaso. Usha una diapo yaso, kukupikila ni twerking on it vina na danza.
Chiku maya, yeti mapika so.
Bouncing the beat, cloud is up on the beat.
Exclusive from Afrofire.